Hold up. Hold up. Hey, hey. Marketing manager's favorite MC. I'm about my business of it and I'm a MC. Mpaka madaraka na kilevi, don't you see? It's funny mnapofundisha uoga mafisi. Siwezi cheza, muda wa kupunguza ndo naongeza. Kama ni sifa Mungu angejikweza. It's your boy, it's your boy, hey. It's your boy. Dambi ni nini katuna njaa, pombe ni nini kakuna ba. Mambo ni mengi kakuna ba, kuchana ni nini kakuna ba. Zigrizi melala kita, machizi wengi na sobicha. Aja tusizi tu makacha, it's your boy, hey. VVVIP killer party, Jom Jeki Smarty. Sikuja batani kula bati. Na sisi ndo party after party. Shika, ufiki napofika. Unapenda kuwa hapa na mi bado sijafika. Sipandi mlipopanda, mkapanda kamlivyo shuka. Usione ponda ponda wanaponda.